Chigatagwan.
It's a bless.
Chigatagwan. Chigatagwan.
Titties or tatties, baby.
Chigatagwan.
Awe, mama, eh. Nitefundi nyuki na nimechuma kawa. Awe, mama, eh. Nikifuma mtu hani wala inawa. Mefunga namba kwa kosonge. Kama ni biza nishafika bay. Takupeleka koko Sunday. Mtoto mzuri wa Masaki obey. Umesema unanipenda,
I know, I know.
Kulali bila kuniona,
I know.
Umesema unataka uwe wangu,
I know.
Umesema kwa lolote umeshaamua,
I know.
Kwenda kitu kula ugali wa kulumangia. Ae na moka
Chigatagwan.
Mama na moka
Chigatagwan.
Ae na moka
Chigatagwan.
Mama na moka
Chigatagwan.
Unanifanya nitembe mabonde, nitembe milima, hakuna zaidi ya
alo.
Unanifanya nivuke majabari, misitu na bahari, hakuna zaidi yako.
Hey, Adona, Adona. Kimkuta chumbani na kanga moja. Adona, Adona. Havai shanga nyingi anava moja.
Kama ninge kuwa na uwezo ninge tengeneza chombo ni kuhamishe sayari. Kama ninge kuwa na uwezo ninge tengeneza chombo tukashindani ya bahari.
Mefunga ramba kwa kosionge. Kama ni biza nishafika bay. Nakupeleka koko Sunday. Mtoto mzuri wa Masaki obey. Umesema unanipenda,
I know, I know.
Kulali bila kuniona,
I know.
Umesema unataka uwe wangu,
I know.
Umesema kwa lolote umeshaamua,
I know.
Kwenda kitu kula ugali wa kulumangia.
Ae
na moka
Chigatagwan.
Mama na moka
Chigatagwan.
Ae na moka
Chigatagwan.
Mama na moka
Chigatagwan.